Chineke nke eluigwe, ezi nna anyị ga-adị, ụmụ gị si gị gaa n'iru, ọgaranya nke m njem ọnụ. Chineke nke eluigwe, ezi nna anyị ga-adị, ụmụ gị si gị gaa n'iru, ọgaranya nke m njem ọnụ.
I can't be with you. Yeah, 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 yeah.
kela makambidia Chupa di yeri anuwe Odi yeri asule Odi yeri raisi wo Odi akalu Imano di yeri gari wo Inula Abu nade kele kache muni
Yeah. Okay.